una complicate. Wembe wajifanya cheza makareti. Umbe uko ndembe ndembe la kadenti. Uweze bado nami hata kukiseti.
Nami siwezi kukuma. Toto ndembe umenoma. Nikikuona na furaha.
They call me BG Papa Flow Style Kangaroo OG Kitambo Bro Kunja Sura Kunjua Row Mwanga Kutona Roga Vunja Nazi Tongi ya Mboga Sendinja Panga Majiko Oga Omu Nitanga Misi ya Muoga Wapinzani wako ndembe ndembe wamejaa ofu na mawenge taka mtaka sinza mpaka mwenge koti nene limejaa viwembe na usipite kwa tukizembe mtau na ita mirembe machizi boti wamejaa utaki utatezea kwa kini kimbembe
ndembe 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 wenge 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 ani ndembe 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 wenge 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 wenge
Isa wenge BCPG wenge nani dembe kama BKG speech na zima zi watu wote wa
we
situko kamili mili amili sba umaka abili abili na sani madili dili wanone kata leo wanano na dili miliko makini kini wezi piga pini leo nasimama mimi kama mimi wezi nshusha chini niogope nini kama Mungu kapanga saweni nani wani nani gizo bari gani oi oi da saigoni K.O. Jepe Tyson na hibeba danga ipo mami gani
dembe 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 wenge 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 ani dembe 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 wenge 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 wenge
nakuluma hapa Captain Sholo Mwamba Mwamba ndio chuma nondo stili waya nakubaliana nawe mwanangu pigwa nje chen chombo lidondo wazo wiso mama mtwende tena jitafunio changu we mama sabu za nyama jitafunio changu we mama sabu za nyama Nakutongoza we mama suka tukana Ungenambia mapema we mama kama unabwana Kama vipi lembe tena Lembe dada kama vipi lembe tena Lembe dada halo jamani Kande tena Kanifalia kimini kimini kanifalia pini Kanifalia kimini kimini kanifalia pini Pini limekatika kimini kimeanguka Aibu imenja aibu imenshika Mikondo na sabe na sambe Mikondo na sambe Unanikosha baria, mesenseleta mchaka mchaka wako baria.